olo e mafuta male SBS Samoan.
Momo atu ua maua sina masele mai le te tele o timunga I le te teo Vitoria. Peitai olo tu maupea la pata inga I le tūlanga la matia mai lolonga matafenga. Ai meise I a ai o Murchison, Shepparton ma e Chuka. I se talanoanga male ABC, na saunoa le te itai o ngā luenga la vea I le SES I Vitoria, Tim Whipbush, e lata I le se fulma le tasi mita le mawalungo le tafe.
We're starting to see that moderate flood peak this morning around the Murchison Township at a peak around 10.5 metres, and that will then start to flow down throughout the day to Shepparton and Maroopna. So we will start to see flood levels rising around Maroopna and Shepparton throughout the day and overnight tonight, with a moderate flood peak around 10.9 metres there sometime tomorrow.
Le taitai o ngā luenga la vea I le SES Vitoria, Tim Whipbush. O le aso, o lo o Asia CI I le palemia Anthony Albanese, maenga o Vitoria o lo o Siliona a fia I lo longa matawhenga, mō le talanoa ina o Fesoa Swani mai le malotele. Ua whaalia le palemia Anthony Albanese, o lo o sila sila le malotele I awala e Fesoa Swani ai I tangata lautele I le tau o le so I fuanga, e au fia I ilo I longo o PC Nisi e supermarket I le atunuu. Ua to fia Craig Emerson, o se tasina avea ma minisita o whainga malo o le labor I tausanga ua tuanai, e taitaia le ilo I longo po o le review I supermarket. O lo o tu ua ia supermarket te tele I le CEO la tau tau, po le CEO tau o loa e Mr. Lava I tau mafa. Na saono le palemia I le ABC o le iloilonga o se awale tu leia I lalo le tau o oloa I supermarketi.
Dr. Emerson has been or already undertaking the work and he's an appropriate person. What we're saying is here the voluntary code of conduct that is currently run by industry, this will be an examination of whether further mandating is actually required, because we know that when we've seen a reduction in the cost to supermarkets, that hasn't been passed on in an appropriate way to consumers, and we want to make sure that that happens.
Le palemia Anthony Albanese. I Queensland, wa aumoia se lapataʻiga I tangata I saute I sasae o le state of Queensland I le faatateleina o timuga ma lōloga I aso o sosoʻo nei. O le lapataʻiga mai le Bureau of Meteorology le ofisa vaaitau o matangi malolosi ma timuga ai maise I aʻai o Claremont e tau I Hughenden. O lapataʻiga I lōloga ma vaitafe ai maise e vaitafe o le Paru River, Bargo River, Bulu, ma Dawson River, ma ua wai fitafita a le military I le ngā luenga lawea I Queensland I mātū, ona o le tetele o lōlonga matawhenga I le mai ai o le afa o Cyclone Jasper. Ua fola fola le palemia Anthony Albanese fa soasoani mai le malotele, e le ngata I le ngā luenga toe faa mama ai o le atinae o tangata tāwhawhau o se tasi o Pisi Nisi e whaalangolango malosi iai nisi I Far North Queensland.
We want this war to end as soon as possible. There's been far too much loss of life, far too much suffering. But it's vital that Israel achieve its very legitimate objectives of ensuring that October 7th can never happen again. We know that facing an enemy that embeds itself among civilians, who hides in and fires from schools, from hospitals, makes this incredibly challenging. But the daily toll on civilians in Gaza, particularly on children, is far too high.
O le saunoanga le nā, le whailautusi awao le whainga mālo I Amerika Anthony Blinken, I lana Asia Singa, I sasae I totonu o lana Asia Singa lona whāle nei, talu mai le o sofa inga a Hamas, I ele ele o Israelu I le aso fitu o ki topa o le tausanga na te anei. O loo ai oi le whai lautusi a wao o le whai ngā māloi America Anthony Blinken I le whai ngā māloi Israelu. Ina ia tāo fia le whai o sofa inga I vāenga ele ele o le Gaza o loo sa ili lāwhitanga I ai tangata sivili. O loo tele papolenga I le ao whai o tangata sivili ua maliliu I Palestina mai le o sofa inga Israelu. ma le tūlanga o le ono sa solo o le taua i ele i fafomai o le Gaza Strip. Ilana sa anuanga, ele i vāla a wai le failautusi a wā o le whainga mālo i Amerika Anthony Blinken i le whainga mālo i Israelu e tāo fianei ana o sa whainga o Hamas i le Gaza Strip. Ai faita wafe tangatana a wai ena nafi i to e sauninga o se tasi o taitai o le faala potuputonga a Hezbollah i Lepanona o ialea o Wissam al-Tawil. Nā maliu al-Tawil ma se tasi fitafita a Hezbollah i na ua oso faia se pomua Israelu le taavale na malanga ai i le ai o Mashda Selm i Lepanona. O Wissam al-Tawil o le sui taitai o le vanga au faapitoa Hezbollah le Radwan Force, ma o loo yei popolenga i le ono so solo o le taua i Lepanona, ona o le awala na fasioti ai o ia Israelu. E pe ona faalia e te tasio tina na awai i to e sauninga o Wissam al-Tawil.
We send a message first to the enemy, not to think that if they commit massacres and if we have martyrs, we'll be afraid and scared. We are people who hold the slogan, "What a mistake." Don't think at all that what they are doing will affect us at all. What they are doing is just a reaction and anger as a result of the painful blows from the resistance. Thank God.
O loo whinau lo ia o loo tūla i mō Donald Trump i le whaamasinonga o whaai unga toa Iloilo le Court of Appeal. E le ema whai ona mō lia Trump i te ua ingo le tauma whai esuia le whaai unga o pālota i le lua afe lua sa fulu. Ona o puipuinga whaapitoa o Paris Tene i lalo o le whaavai o Amerika. E to tolu whaamasino o loo Iloiloina le mataa upu i mō lianga o Donald Trump i ana tauma whainga maana la fonga. E suia le whaai unga o pālota ia na manu māloa i Joe Biden. O loo whaamoemoe e tangofia le whaamasinonga mōlianga o Donald Trump i le māsino mati o le tausanga nei, a ele i whaia whainga pālota mō le tofi Paris Tene. Nā talia e pē Natali se tasi o whaamasino o le whaamasinonga o whaai unga toa Iloilo le United States Court of Appeals Judge Florence Pan.
It seems to me that if once you concede that presidents can be prosecuted under some circumstances, your separation of powers argument falls away, and the issues before us are narrowed to, are you correct in your interpretation of the impeachment judgment clause? Does the impeachment judgment clause actually say what you say it says? That's all that's really we need to decide.
Se tasi o whaamasino o le whaamasinonga o whaai unga toa Iloilo le Court of Appeal in America, Judge Florence Pan. Ma le tala mulimuli ua tofia le alii o Gabriel Attal e avea mapale mi o Farani. O Gabriel Attal ua tolu se fulma le whaata usanga le matua ua avea i oia matangata upito la ititi ua tofia e avea mapale mi o Farani ua avea i fo i oia masi alii gay mo ua ia faa alia manino o ia o se alii gay ua tofia e avea mapale mi o Farani. Ua sui tūlanga o ia ia Elizabeth Bourne, lea na whaamāwae, ina ua fetoa i le whainga mālo i Paris, i tūla fono whemāla ngā inga mā tangata sūlu whai. E tofia nei Gabriel Attal, e avea mapale mia, o ia umia le tofi minisitawa onga i le kāpeneta i le whainga mālo i Farani.
Avec le président de la République, j'aurais donc un objectif.
With the President of the Republic, I would have one objective, to keep control of our destiny and release our French potential. Keeping control of our destiny means fighting to control our social model. It means acting for solidarity between French people. It means assuming responsibility for making authority and respect for others a top political value and making security an absolute priority.
Le faluliwina mai le ngangana Farani, o le saunoanga a le pāle mia, whātoa tōwhia nei o le whainga mālo i Farani, Gabriel Attal. O tātou talana?
Toiwhia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, mā pōwhia lawai mawailau podcast.